kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Goma. Everybody busy kizanga. Goma. Everybody busy kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Hey, everybody busy kizanga. Goma. Everybody busy kizanga. Goma. Everybody busy kizanga. Kwa hikem ati wendi om ill. Uja cheki entertainer kama me. Bona. Kama Owen let me ask. Bona. Yo ngomi na nibamba ni aje, yeah. Na huyo geneka hapo nyuma simame. Na Judas way crew yangu George kate. Misi na uwezo wa kugeuza hizi mawe mikate. Naisema vile inafa kusema. Nimejipanga kama zile siku za kalenda. One man guitar, I don't need no drama. Naongeza voli mjuu hata neighbor wa kizusha. I know
everybody busy kizanga.
Yeah,
everybody
feel good music.
Yeah,
I thought I should let you know.
Everybody busy kizanga. Everybody,
this is what I do it for.
Everybody busy kizanga.
Yo, Lego, it started from way back. Siku za tape decks. This is how vinyl is a agent. It's like everywhere you go. Everybody busy kizanga, you know. Ndani ya shed zangu ni pate, yeah. Leko kinabuya na sikia kuna pate,
yeah.
Na kuna kadem kana deni kafate. Lefsi yezi lenga session yangu manake. Wengine wanaifanya for the monies. Wengine wanaifanya for the mommies,
yeah.
Wengine wanaifanya for the fame. Haina issue juu mafans wa shakubali.
Everybody busy kizanga, hey. Everybody busy kizanga,
hey.
Everybody busy kizanga,
hey. Everybody busy
kizanga, hey. Everybody busy kizanga, hey.
Everybody
busy kizanga.
Kama ngoma ni system mini head boy. Mean your driver na beat turn boy. Na play so many songs aka playboy. So unique can you pull game, I'm the 8 ball. So many wives cause I got 8 balls. Na dunga 2 chains, God will lose a titty boy. Convicted crime they say I'm a con. Big shona kisikiza atasema yeah boy. Niko juu looking down me na take sky. Na gopo kama death ukini hate utadai. Music ni hit nigga hurry up and buy. Mr. Classy no longer jeans, nipate na tie.